leka mutima gumenyeke sirikiwolera naye olibo nkubya olubale kirisigala mutima nga nsirise wano jjo nalumbadde nnonyayo kikabuti okuntereereza omutima leero luno ompangudde mpulira nkwagadde kankugondomolekola bwompulire sikindeka ekinte okwekudde era nkuwadde n'ekitiibwa yegwebaze ngiragira ontwale kano kekadde tewaliwo bbula yabirungo bikufuula cuti mu feesi kuba walungi waye watufuga obungula kugwe tubadde kumbiraniri tayiti bobokiwakanyeewuyobuuza naggayi emboze baddebeera kugwe ku luzi geraabwe muziba ebirooto bifuna byekuusa kugwe kiduudu wekiba kidomolera eky'omukwano kyetisse kumumwantaddeko kiwumunku saagala oyiike totyankunywezezza ebizibu ebiteganya tulinange owa omukwano omukwano guno gwandizise singa safu mala giragira ntwale kano kekadde
tulumye n'abatesigwe
yangu onyweze teba kusonna
ozanya n'abayaye gwe
giragira ntwale kano kekadde
tulumye n'abatesigwe
yangu onyweze teba kusonna
ozanya n'abayaye gwe
nja kukaaba gwe bakutwala olw'obulwadde bw'obulungi bwe walwala bali tunonooza eno kiri mulaala nkwagala okusinga mulowooza juzi nga tuzanya kibaka kidoobya n'okulowooza ne basona omanyi nnyina obunaku kukamwenyukaako woseka bwoti nsobera mpangudde mpulira nkwagadde kankugondomolekola bwompulire zikindeka kinte okwekudde era nkuwadde n'ekitiibwa yegwebaze giragira ntwale kano kekadde